DJ Cartwheels, you are mother.
Jagala ziko tunulanga ziko bakushuka daddy we gaza atari na dola tonyo mia sensi sensi jaka maloga basi muzoli kuchi watanyo mia sentoli kuchi bajoli nawe te wanta zimpa aka mogoti leta sende bambi mozi weta majaba mupigozi we manyo wabu mapiro atari na sende tapu nukari ngazi
wakala sende.
Omuyimbi ngamba ko muyimbi aina ekitonengero osobola okuyimba wali kodinga koda oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Cartwheels Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters menye kindeke ki mixing mastering hop awo twasukka jangu leero tukole music alina soundi omulungi kuba ku 0706 94 85 79 obukingo na kulonga bukyali oba tukyere ku studio ya Fema Kingi
katuba njulire aba Cartwheels Media abakugumu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebitukaganye n'omutindo kubeye yenseko obuseko oyagala soft copy oba hard copy cha kupostinga ku Facebook oba Instagram olinambaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafude ku noti musanvu noti mukaga mwenda nyamunana tano musanvu mwenda kulwebifaananyi ebirungi.